Queen of the Bongo Flavor, Shishi Twambu, baby. Yaka, Shishi, baby. Boleka. Alelelele. Alelelele. Boleka, baby. Shishi Twambu.
I'm on the beat.
Record.
Yaka.
Nana tangaza simwachi abadan. Yem sumali mibati. Akigonga na gongele. Choma na chumele na namfinyia kwa ndani kanzu nambalisha mixa kumbekeza kama mtoto anajikuta mume sogo vinda yaya kwangu haja kwaya ukigusa waya niko razi ni wakodi na nigamo wanilinia tamu yangu sishindani wala sina majigambo bali nalinda pendo langu shishi kigori mibaro kigori
mtoto ya
shishi kigori mibaro kigori
tole kapeli
shishi kigori mibaro kigori
mtoto ya
shishi kigori mibaro kigori
tole kapeli
samaki ana nila pande zote mechi moja sichoki tena nampara hansote
napatisha moyo uwanjani
kama msuva mchezoni
unakona watu he
kanzu nambalisha mixa kumbekeza kama mtoto anajikuta mume sogo vinda yaya kwangu haja kwaya ukigusa waya niko razi ni wakodi na migamo wanilinia tamu yangu sishindani wala sina majigambo bali nalinda pendo langu shishi kigori mibaro kigori
mtoto ya
shishi kigori
Shishi